ngihlezi ngikhona umbrella, imvula ithi my net. Ngohamba ngihlezi ngikuthenga, every mistake make I'm blame. But when I lost it in border chasing me, wafelwa ngiye. Angihlezi ngimese, ngimethe, hlezi ngimbambile. Mare sami isandla siye, sacrifice all my time. But still big anganginaki, gave her without receiving. She kept deceiving, all she came is pain as long as ngeke siphole.
Ngizohlala ndikucinga, stuck in the same situation, sekunzima ngisho udlula. But ke akho way, indoda iwiphinde vuka. Bendibathise ne-chemistry, kanti energy ayile way. Bendiphusha le mavela vaya nje kanjalo. Ngisho zangu valele simpili ngathi siqaleke. Sincela ubuzo valele
simpili. Baby ngizothola uphongo, thola uphongo. Baby ngizothola uphongo.